Gavumenti erangiridde nti okutandika n'okuwa musango abakozi baayo bagenda kutandika okutereka ensimbi z'obukadde mu kittavu eky'enjawulo wansi w'etteeka lya Public Service Pension Fund Act. Mu nteekateeka y'okusaba ekitabu kino wasiddwawo olukiiko olugenda okukulirwa Stephen Emasu. Ku ndagaano ya myaka esatu era olukiiko lwa baminisita lwakiyisizza. Minisita Mbezi avunaanyizibwa kulungamya eggwanga Godfrey Kabyanga Baluku agambye nti kati abakozi ba gavumenti baakusalibwako ssente okuva ku misaala gyabwe zisindikibwe mu kitabu kino. Abadde ayogera ne bannamawulire ku byasaliddwawo olukiiko lwa baminisita.
Public Service Pension Fund eyo ejja kubeerako omwami Stephen Emasu chairperson, Sara Walusimbi member, Kagere Ibrahim member, Ochaira Patrick member, Asime Alex member, Buareku member, Ndagire Sovia member, Omogine Elizabeth member, Denzado Tumise member. Fundi eno ejja kudda mu bigere bya pension ya civil service ngati ejja kuva mu nkole enkade tuze mu nkole. Yeah.